Nyasubi ndana mbanyu
Kitunzo.
Na wala si shangai si katai mosema boya nimeshikwa Sheria ka polisi pana kwangu ruksa Kitaka kwenda klabu mama wenenda Wo kitaka takupenda mwingine wependa Juzi nimekuta watu na nisema na nichuna Nkawambio kisha nichuna wana nchemsha unaninyo We zuru la mama nitagomba tauna dhani ha? Tashinda njaa kama kila siku ramadhani Kitaka kwenda kwa rafiki zako nenda Kimtaka kuku albino ntamleta Ata ukitaka nivae sketi Ah. Wewe unaweza fanya dimsibani niweze kucheka Hivi baby unauhakika ulizaliwa Mana kuna muda nkikona na kona ka dunia Na kama ukitaji kuni broga Nitakupa mganga wangu wala misi naga woga Yani kuni chuna pesa Ruksa Kukagua simu yangu Ruksa Hata kunipiga kofi mbele rafiki zangu Nikicherewa nyumbani mami nisha kupatia
Ruksa
Sijali wanione, boya, fala, kwangu, vyote,
ruksa
Kitaka kutoka, usiku, toka, nisha kupa
Ruksa
Awe, 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 awe
Ruksa
Awe, 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 awe
Fanyi kama buzi, sinanguri Nimemkutaga mpenzi wangu sinza mori Yugo na sugar daddy wanakula mtori Chajabu eti mindongaza kumba sorry I'm sorry Miliki account yangu ya insta di banki Usijali pasha viporo na ex Sina stressi, you drive me crazy Sitanuna ata nkikufuma guesti Itaka sexy sexy ya fume choka Nitafumiria nje sitatoka Tarifanya squeezy paka tarabu na zimba Nimeridhika japo mwaka kumi ya shiki mimba Nikipiga namba yako ukawa patikani Weni jibu tulikuwa kwa jirani Mzee wa ruksa kama mwenye ruksa mama Tutalala mzungu wa nne ukinambia umechoka sana As long as nanipenda kwangu mimi freshi Tukila wengi ya iniumi kwangu freshi Kisema mpenzi wangu ni malaya kwangu freshi Ata mseme nini mimi kwangu vyote freshi Yani kuni chuna pesa
Ruksa
Kukagua simu yangu
Ruksa
Hata kunipiga kofi mbele rafiki zangu Nikicherewa nyumbani mami nisha kupatia
Ruksa
Sijali wanione, boya, fala, kwangu, vyote
Ruksa
Kitaka kutoka, usiku, toka, nisha kupa
Ruksa
Awe, 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 awe
Ruksa
Awe, 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 awe
Fanyi kama buzi, sinanguri Nimemkutaga mpenzi wangu sinza mori Yugo na sugar daddy wanakula mtori Chajabu eti mindongaza kumba sorry I'm sorry
Awe, awe, awe